自分に言え。
Ndona Bugi bade mama kiaina, mtoto mzuri mama Zaina, ni kuokoe mindo safina, njoo kae kwa juu. Shika tena shika na shina, mwili mzima umeshe zizima, panda tena mnazi kwa wima, mpaka matawi ya juu. Mizuka des mama Al-Qaeda, mijudo kwa bedi style China. Yani oh mama, katoto Michelle oh baba. Pata kumae, injini yunga pizi somae, usibadili hiyo namba, mapenzi ni kama hesabu. Pata kumae, injini yunga pizi somae, usibadili hiyo namba, mapenzi ni kama hesabu. Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica. Baby, you're my lady, nimulike macho ningiliwone upendo. Kwa pila let us fight, nipige mgongo nikitanda ndo ulingo. Ni kweli, oh yeah yeah, typically, unawe, oh oh yeah yeah, mimi zako chali, unawe, ulivyo nifundi kweli, oh yeah yeah, typically, unawe, nafundi kweli, oh yeah yeah. Napata homa, injinia ngapi za soma, usibadili hiyo namba, mapenzi ni kama hesabu. Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica, 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 momo, Monica. Apata homae, injinia ngapi za somae, usibadili hiyo namba, mapenzi ni kama hesabu.
Oh.